asawera sapo e jitti lewru mars hitaande 2023 sakraabe kee ibe to modon hedaade heejuji amen de leelinde mangal modon fu min calmini on bismillah modon hedaade actujene amen nyaloma hande on wondi do umaru wagalo umaru ono bedda
mbi selli basu fodaay sise
wagalo on jogada sakraabe ammi hamdele
sembe kabaruji di ani sise ngaran halde kabaruji murtere comme kambe jeebe ciudi ekkolde ngala e jeel laamu o le on do wattu fu janginobe wombe tombe kollitiide jobataake kolli metti muuden sanne so murtere den wonde wadde le dedo nokkule yotere men no dirte mini magne ngaran halde kabaru dewle kabbetede le ngallude de so bami fa lewru korkandu gandiki sukabe be kali ko lati sababu mudu kollitiide di pide ballon kan Côte d'Ivoire 2023 wattu jun o jaga boule mali de hono yubbo inde o hollitama kanko Eric Sekou Selo hokki dido kabaruji kenen
waygola holliti dum jomle sembe kabaruji di chomchuudi le koliji di ngalale wi laamu o kanyo en ka wadi murtere balde joni ledo yontere
wo fe fe sisi wattu jono be biya be dardal laamu o ko be dewata do hitane 2021 2022 tinno yobo dum fu dum laaba le on do wattu fu kambe musengabe janginobe le dido lise ngaji be bi so murtere di puddi tan kambe be jobataaki sabite eruji dum ko be jobirte ali sisi so murtere wodi ne wala fu ko be dokkete non be kollitiri wiide hono sukabe jangobe do kolliti wattu jono kuli sanne fati kutteji di jotto dum yen fa kebe famtare en Mamadou Sama Sekou sita sidi be
gila fuddodo yontere de jangobe lycée privé ngaji di na galle sabi mutere golle yontere don en lycée ngaji privé yogabe kanbe wadde imu bak bami sugula gila joni bangal tarifi ele huncangul hore hejoji jande hono kanko Rosine Diarao
torra de mutere golle an wa hewde men ciugalo jango ko ekkolgo men hani wadde bak li hitan hikka so jande wala funo programme amen timmiri kawrta e programme ciudi l'école gouvernement so ni ma waye me tili e programme amen natan torba to menen chugalon jangangu ni chuudi l'école darni di ko mm
janginobe buri wembede bangal ndedo murtere sabi beedade ekouteji mudun do sukabe likoybe nawodi dun rafke bal mabbe sabi ndedo murtere kedana wiebere kulubali goto janginobe lycée privé
sur les
kouteji hewtan chugalon jangangu sabi programme hakkado wawata wadde li watti mudun so jande wattaken wala funo programme timmiri menen do suma janginta men yobataken ni chuudi l'école darde hore mudun
sarabe kay en dar joen likol ngaji di kany ardibe leedi ndi ngada kalti dal yela skobe na heba hinade jande jumabe
wegalo mi keddito fa ham halde hala murtereji di mi kosiran jonkale laamu kayto wonto fedde chaagontobe misel en janginobe le lycée dugu holo konare kam en ka sindi murtere mudun de alalbar bettine
awo fe fe sisi wattu jono be bibbe pamri en laamu no be kollitiri wiide be bi hido golledi dan gonde yarde yeso be do musengabe wonbe tobe be darti wattu jono honno himmeji mabbe kani huncinirede hore fa kebe famtare fande kedde Mamadou Sama Sekou sita sidibe
jandeji di puditi nyande albar yabbiande chagal balde didi mursere golle syndicaliste holti wiide wonko yar yeso ele jogola himmeji mabbe kedanna Jibril Traoré goto imbe syndicat o
mele welti hannen chagana me fuditi jande lengel ma hannen me fuddirke jande ba wodiri mede wonde wad exercice jati me welti ke sanne samina jande fudda li o watti
jango be dun beltal ke sanne gol furitingol jande
be fi dabiriji mo intune climatiseur fu won le kolli be waddin amen mans ngaji kesi kasin joni golal amen ana way wadede be sodni amen jati carton ngaji papier ji ko hewi kasin
carton de papier
sarabe be dun no jetti sanne ko jande jidi bamti ko be ngadi no dango fewdo e lam ko be dawrude dido telaji liseedi Mamadou Samba jallo hebal dum suju tamani gila kay
do na ota e yawtere amen mini mag yawtere amen mini mag nyalo mo hande o min kalam hala dawle gunduda habbede fewde lewru ramadan du waygal
awo fo fi ali sisi micitede wiide so bami fa lewru ramadan du attikile ngalluri bamako ne kanyen ngalluji keddid leeleti meedidi dewle de ngatte ko nayri bangal bamara be faabe nayro bangal yaade defoyde ciudi mabbe dibe jahabe kawray tonto e lewru korkam kambe sukabe jokolbe wadobe de do dewle be homo fu hali wattu jono ko woni hakkile mudun fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Sekou e sita city bi
honno hitande fuf ibadade lewru korka malin kobe hewbe amma aniya hursinde yogabe be do yombaybe be ceyibe sanne holti wiide yusabi be mbawa hinnaade no haniri ndudo lewru barkindu
le patta kon korkaru dewle ko hew ana wade do ana faabo be rewbe hursnaabe yaha defiya to suuri wobbe mu en be defna amen nyamdi ko me yidi le do korkaru min kemi weltike sanne sabe kursun dan wadama le patta kon do korkaru
so bangal nafaka kurtungoje badade lewru korka goda fofu no famiri so won holti be ko hewedi do kurtungoje di ngala batane e wi wobbe kay dido kutumuji di buitan sanne fijoji
ngolu nyako na furu kattini
ne batta kon korkaru dewle kewde ana wade ngako he majje ana bona ciagan min hakkilu ko heewi watte fusu julleji pattigen a tawan dewle ana wade wadon degon ana moddi ana fanna semme pijirre le nukkuje meden
amma sawde mi barata bulula
ele odo alhali honjotobe hoobe ka hulti wiide ko buri yo tafon imbe tawta andondirde fadde mabbe habude dawgal
waygal gouvernement on holiti wiida waran fuddititde biennale artistique et culturel
nobe kolitri wiide le communiqué wakande be gadno botu mabbe le 10 jo lewru mars ndube kolitti wiide wattu jonobe naban gal do biennale région moptio ali cissé kanko no dirtet ali campo gondo le odo nokku kumini do kabar ton fina tawale ko jabbino ko holiti wiide gallure mottinde an landini jart sinminde gal do kawrtal mangal kedde moko mo sifido hen
denno eden kuuye eden belti hen moptio ana andira e kibaru fina tawa so Allah jodi biennale o so waɗi ɗo waran ɗum waran ana waɗa faa fuum fo kon fitna e baasi yo hakkunde meɗen yo hakkunde sakiraɓe men fof mofti woni hakkunde leydi woni wuddu leydi sa yi sa naari gawonkoɓe sikaso hiɗe kaayi waɗa nokku fof ga mottiga wuuri jam tan wuuri no ga jam a wuuri ɗum fa hande Allah ɓeydi jam so Allah jaɓi teddaɗo waɗa hen moƴƴere wona hen en kollal ndu e jaɓɗo fa gasa gollal ndu fa garɗa bisimilla hoɓe men Allah wallu hen
ɗum nawata en bilki sembe calli jobe balom noga e jeegom cuubaabe le pide balon didi ngarojo wadde fewde leedi gambi ka andama le kanno eliminatoire 2023
awo fay fi ali cissé kanko no dirtet eric seku selo kenyo holiti yubbo inde hon hanbe fiide be wakkande mo wadno batu makko fewtude journaliste nokko no dirtet fema foot micitede wiide match arande oni wadan le noga e lewru mars nokko no dirtet stade 26 mars do bomako do match dido bo du wadan nokko maroc le noga e jetti lewru mars wororo ndo le on do wattu fu kanko e kentino jaga boule mali de wadino dango fewde ɓiɓɓe leydi ndi futtinno no dokkidirta juuɗe kañum fa yettu latoɓe balarde keɗɗen komo sifi dow hen to faccitago sitan siti ɓe
komi tawtale o bato yo korontode fewɓe bolloɓe fo li ngal guɓal yalla mi heɓa mi hollita dabiriɗi mi hani fiide ko naari banggal haro calɗi ko warte waɗɗe le ñalaɗo warande ɓe sukaɓe ɓe fof ene wawi fiide ballum ɗum ana walli tan haqqilla amen hannden wi ñalaɗo warande meɗe wawi heɓude hoore saabi ko tewtelle fiirde ballon yo heɓude wunel muɗum ga pirɗe ballon haɗe waɗede ñalaɗo warande ana tiɗi sanne ga miɗe tijji leɗe pirɗe ballon ko wattelle noga e nayyi yaade noga e jeegon lewru marsi mi heɓan wunele muɗum mi lalan toon kasin mi dewa pirɗe ballon ko hani waɗede le noga e jetti le leydi maroc
bato fifa gaɗɗo wuranda talatare ɓettinde ka halti kabaruji kesi no coupe du monde warta waɗirde
awo foy fe ali cisseɓe kolliti wiide caggal ko leyɗele capantati ɗiɗi jahanno ko le ko warta ko leyɗele capanɗe nayyi e jetti kañe garta tawe toon micciteɗe wiide maccigaji ɗiɗu ɗum yahan fa e maccigaji temedere e nayyi arande ni yoɗum maccigaji capanɗe jeegom e nayyi wonno ley leyɗele jehoji ɗe du afrique heɓan toon leyɗele muɗum jeenayyi micciteɗe wiide ko ƴaɓɓino ko afrique yo leyɗele muɗum e joyi tan gonno yaade ɓe mbi ɗiɗo anniyaji fo garan tabede le hitande 2026
ligue africaine de basketball du ana wondi jokkitade dakar to stade malien ana wondi wadde to ko wawi fo
awo foy fe ali cisse caggal ko monarchie tunisie hawnoɓe so wattiɓe baddi capanɗe jeɗɗi e jetti soɓe keɓno baddi capanɗe jeegom e jetti ko wakkande ɓe kawrno e kawar falcos le leydi nigéria ndi ɓe gatti ɓen baddi capanɗe jetti e nayyi ɓen keeɓi baddi capanɗe jeɗɗi e jetti talatar ƴaɓɓinonde joni malien jogui toon darde tata ɓerde farde mabɓe fiide macci mabɓe tatoɓoɓe pewta as douane leydi sénégal
waygal ɗo mi kaddata e kabaruji amen ɗi hannde
ali cissé ɗo kaddi ten beete hannde dow kabaruji meɗen ɗi en joti sukaɓe ɗo mbawi tawede le mali fo e maggal muɗum wattu joni en kertini kono sukaɓe jokkolɓe heɗɗi men fa nokku no dirteɗo kuriyansa korombana fadi ɓe jaafi e nokku onoɓe andirno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu